menemene tekeo. Oh menemene tekeo. Chapendwe shiku. Pantule fiaba pamenshi mwe. Yonse talaba. Yonse talaba we. She want from Belshazzar, Muchifulo, Bane Babiloni, Emochi Sansa Chamone, Kepachibumba, no Kumulembele, and she talk Kupwa. Nichova would he left in win, no Mitembele, no Kunwin, Namu Manga, she wabo. Lesa now at Tepano Belshazzar, why in Tukwenomba Mufia Kubifia. Daria sumuina midia Aishilio ushuku kuipaya Belshazzar Yali empela ya mweo No uteke shimuli chichalo Mene mene Oh mene mene tekele
Nishikusho
Awe shapendwe nishikuwe
Poli vyonse ulechita Na afikwata impela
Pantu nefyaba Awe nefyaba Baishi Mene 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 we, mene mene basini, shapendwe nshikuwe. Bantu nefyaba bame nshifyonse, namukati mu mikonko, nshikusha fikwalishiwa Yesu, talaba kofyonse. Kisha mubu bifi Nokulolesha Yehova na kalia Ukuboko kwa kwe kuli ukwa itenya Ukukule mbele nshito kupwa Tupepalesa wa muteka tima Alalolela ukutu ichefye Lelonga wapati kishefya kubifya Ukuboko kulifye munshila Uwapele Belshazzar chilambu Beupela na inwe nkulo Wela komuni kufya koela Wisusha ulukombolobe Epali mulichole chita Na kupapate nshitantali Akupele fikale loline Ukukule mbele nshito kupwa Mene mene tekele
Nishikusho
Awe shapendwe nishikuwe
Poli vyonse ulechita Na afikwata impela
Pantu nefyaba Awe
nefyaba
Banshi Alishive nishita ya fiko Kanshita laba kofyonse Mene 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 we
Mene
mene basini Shapendwe nishikuwe Bantu nefyaba bame nshifyonse Namu katimu mikonko Nshikusha fikwalishiwa Yesu Talaba kofyonse Mene 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 we Mene mene basini Shapendwe nshikuwe Bantu nefyaba bame nshifyonse Namu katimu mikonko Nshikusha fikwalishiwa Yesu Talaba kofyonse